A Tanzanian friend has come to visit you. She wants to know the whereabouts of various people, places and things. Give an appropriate response in Swahili. I will prompt you at first in English.
Wazazi wako wako wapi?
Tell her your parents are at home.
Wapo nyumbani.
Dadako yuko wapi?
Say, my sister is at school.
Dadangu yupo shuleni.
Kaka yako yuko wapi?
Tell her he is in Europe.
Yuko Ulaya.
Stesheni iko wapi?
Say, the station is in the town.
Stesheni ipo mjini.
Chakula kiko wapi?
Say, it is on the table.
Kipo mezani.
Vitabu vyako viko wapi?
Say, my books are in the bag.
Vitabu vyangu vimo mfukoni.